mntwana uthanda ukuthoma kakhulu, mntwana uthanda ukugugwa kakhulu, mntwana uthanda ukuflexa kakhulu, mntwana uthanda ukuspenda kakhulu. Ngeke 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 ngilunge, ngeke 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 ngilunge, ngona uvela uzama umuyi, ngona uvela uzama umuyi. Ngeke 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 ngilunge, ngeke 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 ngilunge, ngeke ngilunge, ngeke ngilunge, ngona uvela uzama umuyi. Every weekend we are pose, every weekend ya groove, sengiyathula angibuzi, shuthi available news, yazi I'm confused, jola ukholula, hamba wena jubula ka no, angisafuni no no no, I don't want stress no no more, kana luthanda kadlala, naso suka kalala, she do it for the money, please don't call me honey, umoshi isikhathi sami, bengithi ubambo lwami, kanti udlala ngami. Ufuna something, uhlezi ufuna khandwe, uhlezi ufuna imali, uphila njengekati. Hamba jobaba uchitha phambili, hamba jobaba ubona phambili, hamba jobaba uchitha phambili, hamba jobaba ubona phambili. Uphuza ubusuku nemini akakhathali, uphuza ubusuku nemini akalali, vele ngifuna omunye, I need somebody. Mntwana uthanda ukuthoma kakhulu, mntwana uthanda ukugugwa kakhulu, mntwana uthanda ukuflexa kakhulu, mntwana uthanda ukuspenda kakhulu. Ngeke 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 ngilunge, ngeke 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 ngilunge, ngona uvela uzama umuyi, ngona uvela uzama umuyi. Ngeke 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 ngilunge, ngeke 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 ngilunge, ngeke ngilunge, ngeke ngilunge, ngona uvela uzama umuyi. Uthando wonke umuntu zenzu Jesu, yeah yeah. It's funny cause you think that I will miss you, yeah yeah. You hissing like a snake, you fake out on your chain. She smoking Mary Jane, you pop on my champagne. You acting like a saint, you wanna catch a plane, you wanna go to Spain. I'm a lover boy like Drake, zomtholo mwenya gel. You flexing with your ass, but the threat all over your gel. When you find the pepper, uthanda into yokuthenga, ushaya wiphi ya pressure. Take it easy, mama, take it easy. Take it easy, baby, take it easy. It's a boy TV. I gave you everything I could, I gave you everything I had. You don't appreciate, all you do is complain. We're fighting every day, you blame me for your mistakes. Mntwana uthanda ukuthoma kakhulu, mntwana uthanda ukugugwa kakhulu, mntwana uthanda ukuflexa kakhulu, mntwana uthanda ukuspenda kakhulu. Ngeke 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 ngilunge, ngeke 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 ngilunge, ngona uvela uzama umuyi, ngona uvela uzama umuyi. Ngeke 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 ngilunge, ngeke 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 ngilunge, ngeke ngilunge, ngeke ngilunge, ngona uvela uzama umuyi.